Luka 5. Chieng' moro, kane Yesu ochung' e dho nam Galili, ji nothung'e mondo winj wach Nyasaye. Ne oneno yiedhi ariyo e dho wath, ka jolupo to luoko tonde gi kanyo. Yesu nodonjo e yie achiel, mane mar Simon, mi okwayo Simon mondo siaye matin, oa e dho wath. Eka nobet e yieno, mopuonjo ji. To kane osetieko wuoyo, nowacho ni Simon niya,
"Kiew yie odhi e chuny nam mondo uchik tondeu omak rech."
To Simon nodwoke niya,
"Ruoth, nende watiyo matek otieno tulu, to ne ok wamako gimoro. To ka in emiwacho kamano, tabiro chiko tonde."
Eka ne gibolo tonde, mi gimako rech mang'eny, makoro tonde dwaro mana yiech. Kuom mano, ne gigwelo jowetegi mane nie yie machielo mondo obi okonygi. Jogo nobiro kendo ne gipong'o yiedhi ariyogo duto gi rech. Makoro ne gidwaro mana nimo. Kane Simon oneno kamano, ne ogoyo chonge piny e nyim Yesu mowachone niya,
"Yie iweya, Ruoth, nikech an ng'at ma jaricho."
Nowacho kamano nimar en kaachiel gi joma ne gin go, dhogi nomoko nikech rech mang'eny mane gimako. Jakobo gi Johana ma yawuot Zebedi, mane jotiyo gi Simon bende nowuoro. To Yesu nowacho ni Simon niya,
"Kik ibed maluor, nikech chakre kawuono, kar ywayo rech, to ji ema ibiro bedo kiywayo."
Kuom mano, kane gisegowo, ne giweyo gik moko duto, mi giluwo Yesu. Chieng' moro, Yesu ne nie dala moro mane nitie ng'at ma dhoho osaso dende. Kane ng'atno oneno Yesu, nopodho piny auma mi okwaye niya,
"Jaduong', ang'eyo ni inyalo changa kihero timo kamano."
Yesu norieyo bade, momule, kawachone niya,
"Ee, ayie, changi."
Gikanyo nodhoho noweyo ng'atno, modoko mangima. To Yesu nokwere ni,
"Kik inyis ng'ato wachni, to dhiyo ir jadolo mondo orang dendi. Bang'e itim misango kaka ne Musa ochiko mondo tim. Mano biro nyiso ji duto ni koro ichango."
To kata kamano humb Yesu nomedo landore ahinya. Kendo ji mathoth nobiro mondo owinj puonjne, kendo mondo ochangi kuom tuochegi. To Yesu ne thoro dhi e thim kar kende mondo olem. Chieng' moro kane Yesu puonjo, Jo-Farisai moko kod jopuonj chik manoa e mie duto mag Galili gi Judea kod Jerusalem ne jobet kanyo. Yesu ne nigi teko mar ruoth mondo ochango ji. Ji moko nobiro koting'o ng'at manigi tuo athanya ng'angu. Mine gitemo tero ng'atno e ot mondo gipiele e nyim Yesu. To ne ok ginyal yudo thuolo mar tere e ot nikech ji ne ng'eny ahinya. Omiyo ne giidho e tado mi gipowe e otuch. Eka ne gilore piny e dier ji, konindo e ng'angu e nyim Yesu. Kane Yesu oneno yie ma jogo nigo, nowacho ni ng'atno niya,
"Omera, richoni oweni."
Jopuonj chik kod Jo-Farisai nochako wuoyo e kindgi giwegi ni,
"Mato ng'a mayanyo Nyasaye kamani? Ere ng'a manyalo weyo ni ji richogi mak mana Nyasaye kende?"
Yesu nong'eyo paro ma gin go. Omiyo nopenjogi niya,
"Ang'o momiyo uparo kamano? Ere gima yot kuom weche ariyogi? Wacho ni, 'Richoni oweni,' koso wacho ni, 'Chung' mondo iwuothi idhi?' To koro abiro nyisou adier ni Wuod Dhano nigi teko mar weyo ne ji richogi e piny ka."
Eka nowacho ni ng'at matuono niya,
"Chung', ikaw ng'anguni, idog dala."
Gikanyo no ng'atno nochung' e nyimgi ka gineno giduto, mi okawo gima ne oyudo nindoe, modhi dala kapako Nyasaye. Mano ne omiyo giwuoro ahinya, ka luoro omakogi, mi ne gidendo Nyasaye niya,
"Mano kaka waneno gik malich miwuoro kawuono."
Bang' mano, Yesu nowuok odhi, mi oneno jasol osuru moro ma nyinge Lawi, kobet piny kar golo osuru. Yesu nowachone ni,
"Luwa."
Mi Lawi noa malo moweyo gik moko duto, kendo oluwe. Bang'e Lawi notimo ni Yesu sawo maduong' e ode. kendo josol osuru mang'eny, kaachiel gi ji mamoko nochiemo kodgi kanyo. Jofarisai kod jopuonjgi mag chik nong'ur ni jopuonjre Yesu, kapenjo niya, "Ere gimomiyo uchiemo kendo umetho gi josol osuru kod jorichogi?" Yesu nodwokogi ni,
"Joma ngima ok dwar jathieth, to mak mana joma tuo ema dwaro. Ok asebiro mondo aluong joma kare, to asebiro mana ni mondo aluong joricho olokre."
Ji moko nowacho ni Yesu niya,
"Jopuonjre Johana tweyo chiemo pile kendo lemo. Jopuonjre mag Jofarisai bende timo kamano. To jopuonjre ni to chiemo achiema kendo metho."
Yesu nodwokogi niya,
"Uparo ni wend kisera nyalo tweyo chiemo adier ka wuon kisera pod ni kodgi? Ooyo, mano ok nyalre. To ndalo biro manogole wuon kisera oko kuomgi, kendo ginitwe chiemo e ndalogo."
Eka Yesu nogoyo nigi ngero niya,
"Onge ng'ama nyalo yecho law manyien mondo obawgo law moti, nikech kotimo kamano, to oketho law manyien, to bende rabaw mowuok kuom law manyien ok diwinjre gi law machon. Bende onge ng'ama nyalo olo divai mapok ochiek e ndede moti, nikech kotimo kamano, to ndedego diyechi, mikethre, kendo divai dipukre. Kuom mano, divai manyien nyaka ol mana e ndede manyien. To bende onge ng'ama dwaro madho divai mapok ochiek, kose madho divai mochiek, nimar owacho ni, divai mochiek ema mit."